bekisela phansi bafwethu. Ya, bengimqinisela ngemtabalazela ngimsebenzela bafwethu. Kanti ushalo mthimbani bafwethu. Wangibahlalisa wathi ngimjijile. Sesuwani setshele bafwethu. Sheshumile minyaka. Ya, impilo ayikho fair bafwethu. Sesuwani sisebenzisa le nombolo.